Yep. Say, I don't mind.
Oh, yeah. Baba on the thing.
Oh, I'm not I want to see the mapping. Yeah, the mapping. I want to see the mapping. Tila mtoto wa kimaskini nilozisaka nkazipata. Oya, shida zote kwenye dustbin zimegeuka takataka. Ajiwanji alizopita mimi usofuso za mashaka. Naoga maji ya dukani doma na squeeze na takata. Kama umezisaka na leo umezipata basi piga kelele. Unapata unachotaka yani umejipata kila siku shere. Oya mapene, awajatuzidi mapene. Mapene, awajatuzidi mapene. Oya mapene, awajatuzidi mapene. Oya mapene, awajatuzidi mapene.
Pija makofi, pija makofi. Pija makofi tafadhali.
Oh yeah. Kipindi na haso kikweli nilisoteka. Sikuona faraja, sikuona toa kunikopesha. Liona alo nicheka wengine wakiniteta. Leo niko na pesa naomba mniache nikivesha. Niko na fungo funa moyo wa kutoa. Hapo kileta shobo tadimu wako na mngoa. Pole sana kama nitakuwa na kuboa. Sikuwai kuzipata leo nimezioga na kuloa. Nimepiga madili dili, alafu ya metiki, hadi moyo umefili fili. Staki kujipunja, hata bebe ni mbini mbini. Machawa wote waje niwachezeshe makiri kiri. Wako wapi wale marafiki walo tusaidia tufanikiwe. Alafu tulipofanikiwa wakanuna. Ambao hata leo wakiambiwa story zetu wadithia. Watanza kuadithia kati kwenda nyuma huku rozi na wakuma.
Mapene, awajatu zidi mapene.
Siba.
Mapene, awajatu zidi mapene. Zidi mapene. Oya mapene. Awajatu zidi mapene.
One for the money, two for the show. Leo na mapene mpaka shida zila blow. One for the money, two for the show. Leo mko vizuri mpaka bebe zila njoo.
Sewa, sewa. Sewa, sewa.
Thank you.